一路一世，con meño mu quizá o camise pisana mahoro ascendere ye y si da chora utanga pisana mahoro ascendere ye y si da chora utanga Gakiza, vivamo mutima, utungane jwe, bikwiye kwamamazwa, hose, wabari mu mwijima, bamurikirwe, bikwiye kwamamazwa, hose. Wabari mu mwijima bamurikirwe kubiceceka bimeze nko gukingirana umuri rugurumana mu mutima kubiceceka bimeze nko gukingirana Yeah.